Ayoda,
Ashe, Ashe,
Awe, Ana, Kodo, Oba,
what's
good?
We go for a bell and you go zonda. When us tell us, but and I Elo gufa gali jel, kote njelo hambe ngayo zali ya tusa. DMP,
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 DMP.
Zalo zoskumbule weza.
Zondo gufa ngoba yini kungisatselu DMP. Ufe ngespama kakulanga gasha wange HIV. Upupole tulishabalele lokuthi sivele kuTV. Mina ngizokuqina isibindi ngingagive up ngibe positive. Uyibeke ilinduke ebandla uyiqhawe igawule ezizweni usungale kwethuna kushiye konkosa aphile enyameni. Yophila ingunaphakade iphimbo lisakho ney'ngomeni akalalanga uguqe ngamadolo somele umsebenzi. Kufa lapho engifa khona ngikhona wena usekondoda sosala sigxoba bukhoma ingoma ezakho ivusa isilonda. Sasokwala sikhola but mufika phambili ubokhonza sonke siyona ukuphila ngokomoya ngizohlezi ngikudonsa. Phemba ngiyoba gijimisa estradini kuyoshunqa intula indoda ayikhali kumina zazehlela mawulela usuthuli. You my brother from another mother kumina ubusa ukugudu kube ngiyazenzela bengizonqanda umphefumulo ungaphumi.
Wekufa ngampela ngiyakuzonda wena osithathele sibathandayo. Elo kufa kalitshela kodwa indlela ohambe ngayo zali yathusa. DMP,
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 DMP, DMP,
DMP,
Esibhamu nesandle sakuphuca ukuphefumula. Ngiyasizonda ngibhipha njalo isilonda ngijule ngibuka amaphisi sindawonye kodwa lala sisosha isikhathi esasipenda sonke. Ngiyasibonga ngokungenawo umona ngiyazi usuphenduke lihle ithonga. 24 September 21 engangigcina ukukubona sasinawe kwishow. Wasithusa nomnembane uyifaka umoya wayivula ishow wayivala kubuya icrowd yahlangana sonke sasingazi wawuvalelisa mhla sigcina ukubonana. Ngixolele kakhulu ngiyazi ngibange ngisafika emgcwabeni ngiyakubiza usabini uthule othulini emathunini. Lento lakumina isiyisilonda esiqhelelene nokuphola. Ngicabanga inqwaba yengoma esasiplane ukuyirekhoda. Ufunyile umhlaba DMP zobonana kwesayo. Lele kubandayo enhlizweni kunembobo ekhekhethayo. Isilonda esingapholi kubuhlungu kungaba umntwana kumzali. Kodwa mikudaliwe ngeke siphikise intando yamdyali.
DMP,
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 DMP.
Zaluzo sikhumbule kwezayo. Wekufa ngampela ngiyakuzonda wena osithathele sibathandayo. Elo kufa gali jelo kodwa indlela ohambe ngayo zali yathusa. DMP,
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 zaluzo sikhumbule kwezayo.